الحبيب
Wanted boy on the track
Oh 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 We binti mbonde Moyo wangu kwa koshatua Hivyo chonde Uwe usije kutungua Wale wako na donge Watakuja kukusumbua Mwalifunika kombe Wanara mwasije funua Kama mapenzi vocha na kunga bando chati na mie Visa utivya mahaba venye kudeka unitumie Wale wapatwe na presha Waumwe wakajifie Sieto baki tuacheka kwa saiti mila tuachungulie Baridi nikitetema Nikumbate huko kisema Vineno vya kunongona wanipenda Wanafiki na wachuma Tunavyo penda na mbona Sieto wazidi nene pa wao wanakonda Wewe
Tunawapa pole
wale
Tunawapa pole Tunawapa pole
Wanaomba tuachane minawe
Tunawapa pole
wale
Tunawapa pole
Biza biza bina
Tunawapa pole
Minawe tupendane milele Tarubani, degela kuchi kuchi nshapanda Ulishushi njiani, wanifikisha mpaka na ngwanda Kama beki dimbani, aina shuka na pana Natambaga njendani, hadi mkwa kwa nitanga Wanikosha unavyo ninyenyekea, nikichoka na kandwa Kama paka unavyo jidekea, wanibeba na kanga Sinamba wanisha nyonyoke wakazi kwa kukipanga Sio kwa raha ubanazopewa ishima kwa kenyakanga Baridi nikitetema, nikumbate huku kisema Vineno vya kunongona wanipenda Wanafiki na wachuma, tunavyo penda na mbona Sieto wazidi nene pa wao wanakonda Wewe
Tunawapa pole
wale
Tunawapa pole Tunawapa pole
Wanaomba tuachane minawe
Tunawapa pole
wale
Tunawapa pole
Biza biza bina
Tunawapa pole
Minawe tupendane milele
Head play on the track.